Mifukoni ya pechi, moyoni raha, na maisha najipa Bwana.
Yeah. Gachi waoneshe.
Mambo ya nakwama tunafosi. Njano meneza kukukosti. Mwili unapungua vipi msosi. Libaki kidogo mkate dreadlocks. Life is beautiful. Ukipewa nguvu kosi majukumu. Hela yangu kwanza lingarisha home. Hela yangu pili naongeza home. Weka hustle taamia kwenye mansion. Pige kazi fresh, be patient, patient. Kuna crown kizivuka temptation. Kesho ta enjoy kwenye pension, pension. Wakizima that of course wonation. Yando meshika connection, nation. Hata kama mifukoni cheche ya peche, ila kwenye moyo celebration.
Mifukoni ya peche.
Vingi kwa sababu najua vingi na najua vipi vya kukeep. Nikicheki deep naona jinsi vitu vinapanda bei, rose inazidi kuwa cheap. No no sleep sleep me na force money. Me I don't worship worship money. Fresh kwenye roni na set to plani. Kutowezekana ndio haiwezekani kwani. Weka hustle taamia kwenye mansion. Pige kazi fresh, be patient, patient. Kuna crown kizivuka temptation. Kesho ta enjoy kwenye pension, pension. Wakizima that of course wonation. Yando meshika connection, nation. Hata kama mifukoni cheche ya peche, ila kwenye moyo celebration.